siku hizi umejawa na majonzi, ni kama ulimwengu umekuangukia.
Yeah, that's it.